Zamani kwangu kalipenda tembele toto laini laini shoga umenye mwa upole tajiri wa kisirani na samahani mwanzo nisikujitambulisha mimi nani mie ndo mke mweziweke nyumba ndogo tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo sina ubaya
sina ubaya
Nasema mnyonge mnyonge ni haki yake mpeni mke mweza unanifaa mie nikiwa mwezi ni kwangu haiwezekani kwako bwana wala usihuzunike squeeze kushare mabwana no fashion kwa wanawake
jitahidi chunga sana mwenzangu usiachike sina ubaya
sina ubaya nawe
nichukia
unionea bure
sina ubaya
sina ubaya nawe
kemweza nichukia
unionea bure
sina ubaya
sina ubaya nawe
nichukia
Kichina, zungusha kiuno chako Kama shepu huna, pambana nali yako Kama huna, pambana nali yako Nasema masha zungusha We zungusha, sasa wanjara zungusha We zungusha, adija kopa zungusha We zungusha, mama dangote zungusha We zungusha, mama We kama mzuka umepanda tuende paka chini Sija mtaja jacheze na mimi Na kama mzuka umepanda tuende paka chini Eti nani sija mtaja jacheze na mimi Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Avokati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Nakulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Mama Tuende nache, 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 nache
Nache za Diblo one touch
Nasema ai, mama, ai
Comic Slicer.